selihle usebenzile ngiyabonga ngifundile kuwe maskitundisile kwadingela bani Tikhona intombi enhle njengaye Ashonge selincane athi cha uthi ufana nolihana bese uyacula kancane uthi maya hi maya ho oh.